kabini fanga sina Usmane Sonko nyangira pour qu'il refait tratadon Dakar critique cela akuma be jamana de unda fambe Senegali do ba po politique kirido do fana ba fo kani nyangili kakan bari jamana dendo ina photo nga Senegali jamana de umbe yu musongo ya jira kanyasi mogotini ajisar ka kuma nokole umma kiri nkono hakili jigila prokireri ye 100 ans nyangili da Usmane Sonko kan ani abe million fila almandi sara ajisar ka lafasali baga maître El Hadji Diouf koninka ka milliard kile ni million kime duru de di ajisar ma bari abinaka ani aya baga baga ka bafaka kiritigela Issa Ndiaye koniba ka nyangili fo joint kalo telefono natala Usmane Sonko jenyoko yajira koni ngiri mkunye de dron kakachi boya balisam bafla ani mugani nani jamana kontigi kalatala nga kutese wa abeke cheboye fangasi na Usmane Sonko yereka kuma ukono kunu katozi genshor koni ngiri minkira taratadon kuma kanjuku minum fora kiri mkono ute Senegali jamana kunkorota kutuntafe ninko inkase fo kiri tike sola nga komi lanyini yede kamogotigini ajisar blafilila nuye passport diplomatiki ni nafulo chama laidu taye wala sa akata koka aleka cheboya kabali kalatala ukama Usmane Sonko yajira Senegali jamana deuna kan natola do Dakar wa aye sifu mwele ulika jowla ako yanaka se Dakar abe tourne bake marachama nkono inafo Casamance Tambacounda Kaulak Fatik na bebele caravane de la liberté fangasi na Usmane Sonko ya jirafana ko jamana kontiki Macky Sall ya bali akabarake zikenshor projet chama mbubulo umaseku waleya ako Macky Sall ya bali kabo jamana kono ninya san clinic laye aka hakilila abese kamine kabla kasola wala kaba yire bla filila atena sekoke Namajara, Dakar, Vewa Bambara.